Banansi chivaleto kwe karakasa Sisubira antivagalantebe Na yembero wavuri wa moku unyevumbe Chechitulitu kubanga watasima biokora Babu zichabo voli na badumira Fituberaba na kunga vaganyula beba susule Nebiokora tuviraba na ete tuja kusimo Rumutubura necho kulieka wafe Babara wafunira sosigwe tukusimira Basula balota misoro kutuka moro kutwenyia Baia kano baia kalie mkwezo kwe kusanga Bantu baba wanseno tukaba Aba wabuzinze bene nyeza beba tatulumirwa Wajiva tesa mubitu nyigiriza Watu wakala mutandi kwanga ni misoro mitono nyotara Na yate nobiteka mwaba matu Kaja mafute bije galikeno ndaba chisoba ganyo Muna kwa naga guza chemi wendo jandika kanye Kendeza kumisorora bengeri jetwe baza tetwa galove montebe fetu jitulemu Walu wichayo none kanga wali otu wakaranga na fetu kwe simi Santi tuafune kwe tuamala Oworo rocha lutyo ulienga tukunye debu vyo kutu isengeri evuro kutu sule talu Owavu webu tokeze vinji Bwavu unji webu kuchaye siye yalie kwa gala Funa bochi terezo la bengeri jetwe baza Dulinga tuwa kwa gala buwalingo tuwa gala Na yembe suse Ulichimuchize kubiku kujisi virunji Uganda tejali Uganda oba Tiaga sanyo kabunyo sama sasi keso zanga Vali mutaniro nembere kae Ulichimuchize kubiku kujisi virunji Wafu unji weburu mesi Mwemubo kwe kalakasa mwemubu fujote tuwa galanga kuntebe ya mwe Bano nyaweba yambira Wantu haba yazira nanga Wala bato walumirwa Mwoli na nengombo mugaga tafugika Wetu tone tuavu walanga chigenderele Nzengambo mugaga yafugike vyo bugaga vya vaya gala Bikumete bidoba onkana Tainza kwa gala ntalo Haba kusabiro fuge Montalo babisula wonga babunda bunda Ubavu webu tuenye oli amala na malirira Gayecha yo gamba chechi wakufumia Embere suko uvyoli na ya galofeko Ufuzo vuna dakafu na kumirembe Ubavu butulumanga na baziba mubasonyewa Kubanga beba gezi faba siru tunalieta Batu ongeza misoro kavali ngezi bidwa Utuba tunasima tutenfuga ya mwe Business nyinje zigude zenda vye Beola roni kweju na mbuze chatako Biago tana nevabo we misingo nevivye Nena kweyo senyaba ntuvo kulembira Kono matu tumane tukubiriza bali mbibabu we Nevali manyo kasoli na kwa nevaba fotola Mwaba gambo kulimo vutale mali nubuzula Mubayambe mononyo vutale nsaba musasire Zesi inza kukazi wange kaba ntuve nsuza Tebe vikorusa teba siva nenjala Ganze nongazi wanga nevalo wanyini munga Bantuve mkulembere na kweba rumira ni mutulu Tuloza ndiwona bufudeko Yenana jasolo kutuwe mirembe Simirembe ja kweba kejo jutu chaji kweba Zanti webale webalo kutuwe dembele utulo Na yenga katinali atenda bali atuwedeka Abantu bafa sokozi weri ne solution Abantu bati wabalunji webalonda mu Waliwe nsonge yale miziko kunaba mungalo Simanyira bakulu na ye waliwe chintu cholaba Wezitabere ntondo manye muja kwebaza Emirembe jemwareta mwetereze jideo Sina gamba konti mvire nje mfuge Na yembele suse Bulichimuchize kubiku kujusi virunji Uganda techali Uganda oba Tiaga sanyo kabunyo sama sasi geso zanga Vali mutwaniro enembele kae Bulichimuchize kubiku kujusi virunji Bwavu bunji weburu mesi Mwemubo kwe kalakasa mwemubu fujote tuwa galanga kuntebe ya mwe Na Uganda mwe mwesiga nyonya abantu naenga mwesiga banku emituma bali jikutula omununuzi wali bawo koza livalua omukorono gega mukatemba neyabaddewo tuwasemi biri netwerabire myemyawule tuloza bantu bafeso tuli mulwaya ba bemwesiga baba mumulye nkwe munda nga mufiro obusa anzobola mumbwagala mwakitegeera nti atujirayo omundu tiyagasa emigo netukubwanga beyakowa kutwavuwaza kyekituleeta akazole nga gamba sasigagamba mugonde mbafuge mmwe bakuba omuntu ng'ente bihogo aya basi tiyagasa emigo kale ebintu byasoba nakuyetukubya ngaolwo twagala omanye ekituufu tukujjewo okugamba b'otuma bwe batatuuka ng'abaana bo basiiba mu maziga ekabulirwa oddayo osanga bakaaba kubeeka tosiibawo ng'omukozi awaka abatulugunya ekisukkiridde ffe n'olowooza kyekyo naawe n'obabonereza oba tujja kumanya yadduba basiiba n'enjala ne bw'abatuuza ku nkata okimanyira luddawa soko omubuuza ekibakabyanga n'atamwatamwa obuuza baana oluusi bakubikkulira magwa bwe twekalakaasa tuba tuloopa bantu bo anti obuyambi bw'otuwa tebututuukako kyekituleeta mu kkubo nga twagala omanye nti tubonaabona kyokka ate naawe n'otuwuttula bizinesi n'abagagga z'abaguddeko omusolo omungi gwe guvaako byonna byennyumya kuyibalaabala omugagga nga yatandika funanga kati ku kapito kajja lwenti n'abiwummula bazimbyemu bizimbe n'ezinaavaayo zitya banoonya we bazikuumira ensi yasobaganye bannyinaffe ne babbulaaga okugenda ku kyeyo uganda ye basukkako obuddu ne bawujjumbira tebagamba nti okwate sente obawe nezewali obawadde terisuubira kuzifuna bonna bagaggawale sente ez'abavubuka teriyali azifunyeko nkimanyi njogera ky'omanyi bagenda ne ku ziradiyo ne beewaayiriza nga balaga gwe abatuma mbu bakola obutaddiza nabo tetubanenya kuba uganda gatebwefaanana abamanyi okubba be bagagga kati nyimbye mpabula so si balumbagana bulumbi ani atatya bakulu obukulu buva wa katonda nga nenge byenkola nkimanya bimpa ye mutonzi siyinza kuddira nga lonzi so nseke muzinga sabira uganda k'obe musiraamu kusaala kuba ekijja mu maaso kyandibulako omukombi ayi katonda nkolera nsi yo kitange ne yesu yeewaayo fa tuwonya okuzikirira naye mbeera esusse buli kimu kize ku bikukujjusi birungi uganda tekyali uganda oba tiyagasanyoka bunyosa amasasi geesoozanga abali mu ddwaniro enembeera ekaye buli kimu kize ku bikukujjusi birungi bwavu bungi bwe buluma ensi mwe muba okwekalakasa mwe mu bufujjo tetwagalanga ku ntebe yammwe okutunda ettaka kwavaawo okuliwo kati neefuukira ddala bizinesi tuddaluddawa tulijijjusa mutta naye akola ebyo bwalivaawo mwabali baawo ensi mugirwaniriranga ogwo si mulimu twenenye uganda tugireko okugitematema bannansi tugenda kuddawa okutunda ettaka kubanga okutunda osula era obozzaako mpozi kugula mbw engula enguzi mwagitongoza simanyi bannanga enguzi weetaali nnemolegwanga ennume y'ekiwu mwagala ensi yammwe mwagisanga wateera muligirekawo bwe muligenda mu ttaka eno enguzi evuza eggwanga ekyennyumannyuma bwe limala okugoobako bagenda kudduka batema ettabiko batudde abagezi ddala kiri abayiva okugwira mu nsi eggwanga ekudde lwa nguzi poliisi balamuzi balooya balya nguzi tawuni kanso chairman ate mu revenue febe bagisokoolamu olumutubulwa n'ekyokulya toba onaakola kinga omufuzi yabasaddaakayo era kaligweramu eyo linnya lya nguzi oba tofudde ku nsi gyeva naawa gyeraga olwogamba ekinaddako kyekiddako naye oba tulumiriddwa bantu boyadde ffe tulowooza ensi tugyagala mu n'akamu kuba enguzi era tugiweeyo mu bantu be mwatuma oba kyasalibwawo nti bajje beeyiize mu ffe naffe tubuuza nsi gyegenda wa enguzi tukubye obwavu mu nsi n'ekunaku nakyatendereza naye abagiwa tetulinakimanya laba oli bw'omutoolera ate n'omala n'omwebaza kubanga bw'omuwedde bingi n'obiwunzika katugeze nga balaalidde emmaaliyo gw'osuubira amagoba akakadde oba bwekityo oyagala oveewo mu budde ogenda otetenkanye n'obawaabiri era n'olaba nga bakulemeddeko ne bakusaba ataano kogwe k'obawaana ne wiigayirira n'ozibawa ne bakuyimbula Kati awo kumagumu siga zankaga kukakade No wade kongu zeriba kulinda musoro Olobo wabili omusoro siga zizawana Saswe renti wokolero mwezi gwasa tupo Siga za kumi olina famire jokolerera Tofu na munga kungu zaba kungu batutana Ndala chija chitense ya fene tuwe gula mwe guzo Muyimbi mpanika bana kulanga chivuru Sete kansa ngweza feba zisikambula yone tumaraba wangu zebi furu tumenyekera po Agari amalwali renguzega fude mafiro Dokitomo labo changa wazeto linamata Osiba mula ini abali na mbeba londa mumalwali Aga government tuwo nabono kufa Ante dagala tutuka yate wali tuguza Bali bali ba mazifa maseze bali na yebali Ministre nga wendi esiri sache Ate mbanjo gira kunguzinga moroza birala Enguzi musora atomo vyo kutabalirwa Terimu ntu wabuli jaji yomu sanga ludawa Bitongole vya government kusanide kusasirwa tulibavu Wa misore minji tuwane nguzi Na eno mwesi yange Nafuka kare manjo vanda vane unya Siri munenenga wakulia Tomanjo mubirinti na salava runda Ganyulwa mbongo wange Kati master yani jone rulindi bayenze Pensi yange njagala Na bantu njomu manye katonda Yatu wawafuza batu kurembera